Kamalabe na Buganda cha Hospital Maiga musanyufu olwa ladio ya Kabaka cha Basafama ekulembeddemu abantu ba Kabaka mu kwekulaakulanya ng'eyita mu nteekateeka ezigasa abantu omuli obwegassi obulimi n'obulunzi. Bw'abadde aggulawo omwoleso gwa CBS Pewosa 226 mu Lubiri e Mmengo, omu mbuga ategeezezza nti ladio ya Kabaka ekoze ekyamaanyi nnyo mu kusitula embeera z'abantu ng'eyita mu mpeereza zaayo ez'oku mayengo n'ezebweru wa mayengo ezikulembeddwamu amawulire ageesigika.
Emyaka asatu si kintu kya muniino. Myaka etaano, kumi, kumi n'etaano, abiri mu etaano, asatu muyogeyoge bannaffe. Era mu myaka egyo gyonna CBS ebadde eddoboozi lya Buganda mu kutuusa amawulire agakwata ku Ssaabasajja Kabaka, amawulire agakwata ku gavumenti ya Kabaka, Obwakabaka okutwaliza awamu n'ebya Uganda n'ensi yonna. CBS ekoze omulimu guno n'obuvunaanyizibwa n'efuuka omukutu abantu gwe beesiga. Ensonga eyo nkulu nnyo. Ennaku zino waliwo emitimbagano biki bino biri, abantu basuulawo buli kye baagadde. Mpulira abantu bangi bagamba tubirabye ne katuwulire amawulire agessa ku CBS. Ensonga eyo nkulu nnyo, era tulina leediyo nnyingi wano mu Uganda zimala kuwulira CBS byeyogedde, nabo ne bagatwalanga amawulire gaabwe.
Kati Kirowa agambye nti mu nteekateeka za CBS ez'enkulaakulana efubye nnyo okutumbula obwegassi, okusitula n'okutumbula ebitone by'abavubuka naddala mu by'emizannyo, okuyimba ne katemba.
Ekoze omulimu gw'amaanyi okubagumya, okubaggyamu okutya, era ebawadde essuubi n'obuvumu okwesitula okutandika emirimu n'okutuukiriza ebiruubirirwa byammwe. Kambabuulire, CBS etumbudde nnyo enkola ey'obwegassi ng'eyita mu nkola ya CBS Pewosa n'enteekateeka endala. Abantu bangi bayigiriziddwa obukulu bw'okwegatta, okutereka, okukozesa obwegassi ng'ekkubo ery'okweggya mu bwavu n'okwekulaakulanya. Era nze gumulaba ndi mmemba wa CBS Buddu Pewosa. CBS tekomye ku kutuusa mawulire, erina omukululo munene nnyo mu kuzuula, okutumbula n'okkuza ebitone by'abantu baffe. Abayimbi bangi bwe mulaba, abayimbi be bamu ku bantu abalina ettutumu kati mu Uganda. Nawulira Jose Chameleon Kojango w'engabi agamba nti yagoba wano abazaire. Singa teyali CBS tewali ngeri gye twantegedde ennyimba za Chameleon.
Minisita w'ebyobulimi, obulunzi n'obwegassi mu Bwakabaka, Oweekitiibwa Hajja Miss Kakomo, agambye nti CBS enywezezza nnyo enkolagana n'Obwakabaka era kigiyambye okunnyikiza enteekateeka zaayo mu bantu ba Ssemunywa.
Kama njagala ntwala omukisa guno nebaze board ya sindikaja ke CBS Pewosa Development and Initiative Limited ekulembedde okuteekeka kuno ekikwataganye nayo obulungi. Njagala leero okwebaza board ya CBS okukwatagana nabo obulungi ne ssenkulu. Kama ngera nebaza abakungu okuva mu kitongole kya minisitule yange ey'obulimi, obwegassi, obusuubuzi n'obuvubi gye twakwataganya n'ebitongole ebyo okutambulira wamu ababadde bakulemberwa Mwaimulindwa Abbott.
Ssentebe w'olukiiko olukulembera laadiyo ya Kabaka kya Basafama, omukungu David Baraka, ayogedde ku bituukiddwako mu myaka 30 egya kya Basanga ebuukula ne yeeyanza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okulowooza ennyo ku bantu be.
Ekigendererwa kya laadiyo kya Basa ekikulu kiri okulaba nti eddoboozi ly'Obwakabaka lituuka ne libuna mu nsi yonna, Buganda ne Uganda yonna n'amawanga gonna emitala w'amayanja, kubanga mukimanyi nti kati CBS buliw'obeera mu nsi yonna ogiwulira. Okwonna twali kulengerera wala Ssaabasajja Kabaka. Ekyokubiri kwe kubeera nti yatandikawo leediyo eno esobole okumaakuma abantu okubeera nti obava mu bwavu bakole nnyo, era nga mukimanyi nti ku leediyo eno Katikkiro ono kw'ayita n'abeera nga akubiriza abantu okulima emmwanyi, mmwanyi terimba gwe mukutte omulimu ogwo ogw'okulaba nti emmwanyi ebuna wonna.
Abawuliriza ba Kyabasa abegatya mu kibiina kya CPS Fans Club baweza okusigala nga bettanira emyoleso kubanga gifumbekeddemu ebyokuyiganjulo.
Ogwaffe ogwa CBS Fans Club members sako eno sako yali avayo sako ya njawulo ko okusinziira era bw'ogeraageranya ku sako eziriwo, sako eyaffe erimu neza akawunti ez'abaana abato, tugaba school fees, looni, ebintu bingi nnyo bye tulina wano, bintu bingi bye mujja okusanga wano. Kane gwe atannatuuka mu mwoleso jangu, ate bw'otuuka wano ng'oyingira wewali omudala gwafo gwa CBS Fans Club members sako ngubiriza ba member ba CBS Fans Club mugwanga naba bala mwena mwena bandi agadde okutwega tako mujiba nange katikira atugambye nti tulina okulaakulanya abantu ba Uganda.